Yo, Dre.
Stevie.
Boca. Boca Dopa.
Yeah, stona kosi na kujuya dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pake pia mabop hezi kafanya ni change one dead never me najua kushina wase sanse na mpace rather ni nisengie denge chinja chinja maliza ule le sebe finya finya ndo ni squeeze mwere reje screen clear lazima itoche mwere sezi ya chana na ea ende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoa inakubalika wakituona wanajiondoa tudu mcheki ngoge koshanza kutoa sini mabuda kwa visika baba tunawanyoa Luku diriba tisho ya madoa doa ni mpua Kini kiss ndo na poa Kani meja mchaleke li nidigida meno ndo na mngoa Rivye mepasuka check in overflow Kani videvu na rusha kata iso Mali ni choni lakini kata iso Sindo wale tulichora makula kwa blackboard Sezi medibase na kuna murio asi Di weni follow me chipimp Bado weni pb Kona mbling tatu moja ndo kona risi Di cheki chua mgia chua mkaribu ofisi Stona akosi na kujuya dimanga Shika murio kuna vile tutakatiana Ni head but nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob, staki ho, staki kasiro Skuji kasido, kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float Short call, serious biz, long call, uwa ni mafi Pita mandazi mandazi upate chai No smile na midi na mtiaji sometimes Yezi fry na bado sija kufry my guy Step most, 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 boss neza kosa kona kesho Niki F kina choke bila filtration Kesho, ile thiang na ingia soko Imerast kuna kushona ni tetanus Bei ni mweru lakini asset ni second hand Mabunde tumejibebea mapepe dust Takingori mob siyezi force mambo kazi run Stona akosi na kujuya dimanga Shika morio kuna vile tutakatiana Ni head but nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Takingori mob staki ho staki kasiro Skuji kasido kasindom nafanya na float Takingori mob staki ho staki kasiro Skuji kasido kasindom nafanya na float na kujia di